wararka maantana waxaa kamid ah gobolka Victoria oo u dabaaldegay tiradii ugu yarayd oo coronavirus ah oo laga diiwaan geliyay gobolka muddo 5 asbuuc ka badan. Ra'iisul wasaare Scott Morrison waxa uu ku dhawaaqay qarash dheeraada oo lagu bixin doono xanaaneynta dadka waaweyn. Premierka gobolka Victoria ayaa si taxadar leh u soo dhaweeyay tiradii ugu yarayd ee COVID-19 ee gobolka laga helay. Laakiin se Premierku waxa uu sidaas oo kala sheegay in gobolku si rasmi ah hadda uu u joojiyay faafka xanuunkan. Victoria ayaa waxa xanuunka ugu geeriyooday 9 qof oo kale, iyadoo 7 ka mid ah lala xariirinayo xanuunka ka dilaacay goobaha dadka waayeelka ah lagu xanaaneeyo. Iyadoo sidoo kale gobolka laga helay 179 case oo COVID-19. Laakiin dowladaha federaalka iyo kuwa gobolka ayaa ballan qaaday inay 15 bilyan oo dollar ku bixin doonaan shaqaalaha ka shaqeeya goobaha kala duwan ee dadka naafada lagu hayo si markaasi xanuunka ama caabuqa loo yareeyo. Premier Daniel Andrews ayaa sheegay in kaysasku hadda ay ka hoos dhacayaan sidii uu filayay. Macluumaadka la helayna ay muujinayaan in xannibaadihii gobolka lagu soo rogay ay si fiican u shaqeynayaan.
There's no room for complacency. There's no way that we can assume that this is over.
Ma aha ayuu yiri inaanu isdhigano. Ma jirto qaab kale oo aanu arintan u dhigi karno. Waa orod dheer, ayuu yiri. Welina xataa bartamaha ma joogno. Waa inaanu sidii ku sii wadna hawsha, ayuu yiri, si aanu u hubino inaanu tiradaasi weli aad hoos ugu dhigno oo yarayno. Tirada guud ee dadka u geeriyooday xanuunka ayaa gaaray 472. Ra'iisul wasaare Scott Morrison waxa uu rajo fiican ka muujiyay in Australia ay wax ka qabanayso faafka xanuunka coronavirus, isagoo qiray in nidaamka xadadka kala xiran ee goboladu ay yihiin kuwa loo baahnaa si loo difaaco caafimaadka shacabka, ayuu yiri. Mr. Morrison ayaa soo dhaweeyay in gobolka Queensland hadda uu qafifinayo xannibaadaha gobolkaasi saarnaa si uu loogu ogolaado dadka ka imanaya meelaha xanuunku uu aad ugu faafay inay markaasi gobolkaasi galaan. Laakiin waxa uu sheegay inuu u baahan yahay in la kala cadeeyo waxa loo yaqaano goob xanuunku ku badan yahay ama hotspot. Dowladda federaalka ayaa sidoo kale ku dhawaaqday 171 milyan oo loogu talagalay hay-adaha dadka waayeelka xanaaneeya, kuwaas oo wajahaya dhibaatooyin ah in xanuunku uu aad ugu fiday ama ku faafay goobo ama guryo lagu xanaaneeyo dadkaasi waayeelka. Mr. Morrison ayaa sheegay in loo baahan yahay in la kala cadeeyo waxa lagu tilmaamo hotspot ama goobaha xanuunku uu ku badan yahay. Inkastoo buu yiri ay shuruucda xadadku lagama maarmaan yihiin, haddana waxaa loo baahan yahay in kuwaasi loo barbardhigo heerka dhibaato ee dadka ay gaarsiinayso kala xirnaanta goboladu, ayuu yiri. Waxaa maanta la isku raacay inaanu mar kale weydiinayno su-aasha, taasoo ah mawduuc runtii aad u adag inaanu caddayn saxa u helno waxa loo yaqaano goob xanuunku ku badan yahay, si dadka goobahaasi ku nool ay u ogaadaan in iyaga loola jeedo iyo in kale. Gobolka Queensland lagama helin wax kaysa oo coronavirus 24 saacadood u dambeysay. Tan ayaa imanaysa iyadoo maamulayaasha gobolkaasi ay sugayaan natiijada ka soo baxda baaritaan lagu sameeyay dad ku sugan xarun ama xabsi dhalinyarada lagu hayo oo ku yaala magaalada Brisbane, kadib markii nin 77 jira oo shaqaalaha ka tirsan xanuunkaasi laga helay bilowgii asbuucan. 56 ka mid ah 525 ka mid ah shaqaalaha iyo maxaabiista xabsigaasi ku sugan ayaa ilaa iyo hadda xanuunka laga baaray oo jawaabtoodii la helay, dhammaantoodna waa laga waayay xanuunka. Wasiirka caafimaadka gobolkaasi Stephen Miles ayaa sheegay in xabsiyadu hadda ay diyaar u yihiin haddii xanuunku uu goobahaasi ka dilaaco.
The Youth Justice Department have very advanced pandemic plans that were developed with.
Wasaaradda garsoorka dhalinyarada waxay leedahay ama samaysatay, ayuu yiri, qorshe ballaaran oo ku saabsan xanuunka coronavirus, kaasoo aanu horay u wada samaynay haddana la diyaariyey, ayuu yiri. Waxaa dhici karta in loo baahdo in shaqaalaha qaarkood la karantiilo, ayuu yiri, laakiin hay-aduhu way sii shaqaynayaan oo shaqaalaha inta ay haystaan ayaa ku filan inay maareeyaan, ayuu yiri sida aan u fahmay. Iimaan jooga waddanka New Zealand waxa uu sheegay in xukunka la filayo in lagu rido ninkii ka dambeeyey toogashadii masaajidadii Christchurch, Brenton Tarrant, aysan soo afjarayn, ayuu yiri xanuunka bulshadaasi gaartay. Maalinta Isniinta oo bishu 24 tahay ayuu wajahayaa ninkan Australiaanka oo dableyda ahaa maxkamadda sare ee dalka New Zealand, waxaana la filayaa markaasi inuu halkaas ku helo xukunka maxkamaddu ay ku riday kadib markii uu dilay 51 qof oo masaajidda markaasi ku cibaadeysanayay kadib weerar argagixiso oo dhacay sanadkii lasoo dhaafay. Sheekh Rafaad Najm oo fadhigiisu ahaa masaajidka Al-Nuur ilaa 9 ayaa SBS Arabic 24 idaacadda la yiraahdo SBS ta ka tirsan waxa uu sheegay inay runtii adag tahay in la fahmo dhibaatooyinka ay marayaan qoysaskii uu weerarkaasi wax ka soo gaaray.
When the massacre happened, we were appalled to hear about it. I booked the flight on the first plane and arrived in the city on Saturday.
Markii xasuuqaasu dhacay ayuu yiri aad iyo aad baan uga xumaanay inaan maqalno. Diyaaradii ugu horreysay ayaan soo raacay, ayuu yiri, waxaana magaalada imid isla Sabtidii bisha Maars ahayd 16/2019, isla markiina waxaan toos u aaday, ayuu yiri, isbitaalka dowladda. Isla New Zealand ayaan ku jirnaaye 11 kaysa oo COVID-19 ayaa dalkaas laga helay, taasoo tirada guud ee kaysaska hadda dadka qaba xanuunka gaarsiinaysa 105 qof. 9 ka mid a dadka caabuqu ku dhacay ayaa lala xariirinayaa meelo uu horey uga dilaacay oo ku yaala magaalada Auckland, halka 2 ka mid a ay yihiin dad dibadda dalka dibaddiisa ka soo noqday. Prime Ministerada dalkaasi Jacinda Ardern ayaa sheegtay in golaha wasiiradu ay Isniinta shiri doonaan si ay uga wada hadlaan in la qafiifiyo xanibaadaha heerka 3 ee hadda ka jira magaalada Auckland. Auckland waxay xanibaadaha heerka 3 ku jirtay ayay tiri 10 maalmood hadda, waxaana hore u sheegnay inaanu markaas fiirin doono maanta oo aanu dib u eegid ku samayn doono sida wax yihiin. Golaha wasiiraduna sidaas ayay yeeleen bay tiri kadib marka iyagoo fiirinaya macluumaadka u dambeeyey. Mana jirta, ayay tiri, wax muujinaya hadda inaanu arrintaasi wax ka bedello. Taageerayaasha hogaamiyihii mucaaradka ee dalka Ruushka Alexei Navalnev ayaa aaminsan in ninkan oo 44 jiraha la sumeeyey oo lagu sameeyey weerar ka yimid ama soo qaban qaabisay Kremlinka oo halka laga xukuma dalkaasi. Maalintii Khamiistii ayay ahayd ninkaasi marka uu xanuunsaday isagoo diyaarad ugu soo socda magaalada Moscow, taasina lagu khasbay in diyaaraddu ay si degdega ugu degto meel kale, markaasna Mr. Navalnyna la geeyo isbitaal. Waxaa hadda la soo warinayaa in uu isticmaalay sun shaah ahayd oo laga siiyey garoonka diyaaradaha kafeteria ku taala kahor inta uusan diyaaradda fuulin. Mr. Navalny ayaa xaaladiisu hadda adag tahay, waxayna kooxdiisu rajaynayaan in la geeyo isbitaal ku yaala dalka Jarmalka si loogu daaweeyo. Dalka Mareykankana, Joe Biden ayaa aqbalay inuu noqdo musharaxa xisbiga Demokraatiga ee u taagan doorashada madaxweynaha ee dalkaasi lagu qaban doono kadib markii lasoo gebagabeeyey shirweyne xisbiga u socday muddo 4 maalmooda. Isagoo ku tilmaamay magacaabidaasi sharaf weyn inay isaga u tahay, ninkan oo 77 jira ayaa noqonaya madaxweynihii Mareykanka ee ugu daaweynaa haddii la doorto bisha Noofeembar ee soo socota. Saadaasha hawada Britta oo Sabtiya magaalada Beet waa roobab iyo 20 degree, Adelaide roobab 13, Melbourne sidoo kale waa roobab iyo 12 degree, magaalada Sydneyna dabaylo ayaa la filayaa, inta badanse waa cadceed 16 degree, halka magaalada Brisbane ay tahay dabaylo cadceed iyo weliba 23 degree. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay eber dhibic 72 senti oo lacagta Mareykanka ah.